will travel by leading to you.
Mi ana wa waga,
uma uma uiki, usha 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 wa.
Uma
uma uiki, usha 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 wa babiri joyo.
Mia na wa waka,
uma uma uiki, usha 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 wa babiri
Hey!